It's your boy KD.
For your bono. Outside. For your bono. Leo siku tuko busy. Busy. Sako liangu ni ama chizi. Chizi. Kila siku tuko studio maupishi. Wezi funguliwa mlango na ubishi. Endo wambio wanitishi. Bana, baby anateta ushibi. Uliuza sufuria ndo kashike kadibi. Bidibi na bidu ndo kwe haiji tahidi. Actually, napenda yo vibe ya sinja kachizi. Unajurusha kwa riveno juu kupiga mbizi. Na waosha bila maji na sabuni. Unajujwa inje ukicheza na hii kampuni. Wamekam na shoka juu wana daikuni. Tiweni superstar na unatuwa mbaga kumi. Maunenge, nduli muamisha saa kumi. Mneti, nduli fanya kasa utamaduni.
Shit, tende mpaka kesho saa kumi. Hey, so, shit. Check your kitchen leak, then basi tuna call plumber. We get right I love with then we get under. Elevate mindset, pussy get dama. Mini striker, my goal I wish I get number. Plus, feel free, we see change manners. Waku love, waku hate, we all make blunders. Pound a cake, let choose when I make numbers. I prioritize myself, don't need help others. Busy, uki ni saka niko busy dizzy. When I come to nafanya vitu ngumu easy. Na rhyme crazy, my mind right, me see your cheesy. Na mix ngoso na Swahili, me see what is it. Hey, I'm ever racing, says he mind them pacing. Life ni race, but different parts you taking. Yangu ni art, kwangu words, not the main thing. The main man, when event you go kwa making. Full blast, tuki wa voom past. Uguda eat dust, kujituma ni mask. First time, lakini sezi kuwa wa last. It's a rap, nisha kamilisha like that, yeah.
Leo siku tuko busy, busy. Sako liangu ni ama chizi, chizi. Kila siku tuko studio maupishi. Wezi funguliwa mlango na ubishi. Ndo wambio wanitishi. Bana, baby anateta ushibi. Uliuza sufuria ndo kashike kadibi. Bidibi na bidu ndo kwe haiji tahidi, yeah.
Na kama fuck, na kula mali ya uma. Mogi yangu iko front, so sizi rudi nyuma. Ever busy G, usitualike kakuna. Juu ya metal kapuma, liko juu ya metal kapumba. Kasi majani tuwezi chuna, kasi majani tuwezi chuna. Yeah, kama kawa nilete kahawa. Kahawa, weleta kahawa. Kahawa nilete kahawa. Sitaika nyenye na dai kahawa. Utakula nini nilete kahawa. Utakunywa chai ama nilete kahawa. Kahawa nilete kahawa. Sitaika nyenye na dai kahawa. Kahawa nilete kahawa. Kahawa nilete kahawa. Kahawa nilete kahawa. Sitaika nyenye na dai kahawa.
Weleta kahawa. Weleta kahawa.